We never forgot about Brittany. We've not forgotten about Paul Whelan, who's been unjustly detained in Russia for years.
Ameriki jamanatigi Joe Biden ye ni laseli kɛ Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ bi alamisa. A ko ko nin kalo damadɔ laban kɛra i n'a fɔ jahanama Britney ma, nga k'a nisɔn kɔni tun ka di. Britney Griner, ale min ko don, labilala ka bɔ kaso la Irisula jamana kan, min kɛra falen Etats-Unis jamana ni Irisula jamana cɛ, k'a sabu kɛ Irisula jamanaden min n'a fɛnɛ tun minɛlen don Ameriki jamana kan n'a tɔgɔ ye ko Victor Booth. Labilala ni makofɔlen ye kɛlɛkɛminɛnw jagokɛla ye. Griner tun minɛna Irisi jamana ka sanfɛ pankulujigiyɔrɔ la min bi wele ko Sheremetyevo Moscou février kalo wati. Kuma min na douani finitigiw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa a bolominɛnw fan fɛ. Sɛgɛsɛgɛli min labanna ka taa wolo u bolo dali la sigɛrɛti kartushi dɔw ani kanabisi tulu kan. A tun ɲangira juye kalo wati, hali ni k'a sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw tun ye wulikajɔw la wara walasa a ka se ka labila. O min kɛra kalo damadɔ kumaɲɔgɔnyaw ye, Bill Richardson o sen tun bɛ o kumaɲɔgɔnyaw la. Ale min ye Ameriki jamana ka ciladen kɔrɔ ye Nations Unies kɔnɔna la, jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni kumaɲɔgɔnyaw la walasa ka se ka Ameriki jamanaden kofɔlen in nabila. Min kumaɲɔgɔnyaw kɛra a n'a ka dankan Mike Bergman fɛ, ni maa fila u ka nin wulikajɔ taamaw senfɛ labana ka kɛ dugutaga tanikasegi caaman ye salo, walasa kumaɲɔgɔnya be se ka to Irisi jamana ni Etats-Unis jamana cɛ, ka Britney Griner labila ni Ameriki jamana ka sanfɛcilu tanbaga dɔ don.
He just mentioned this work is not easy and it has not been. There's